Ababa Kampala menti batandise okutuuka mu kisaawe ky'emikolo eky'ekololere mu kibuga eky'Kampala era nga bali kulindirira okwogera okwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mu State of the Nation Address era kuba ate ng'ayogera ku ssaawa 8 eddamu lya gekyemisana era ng'okwogera kuno okuba buli mwaka kuli mu mateeka kuyidya mu kaseera nga waliwo obunkenke era nga bannaffe abali ku luuyi oluvuganya gavumenti wali mu Paliyamenti balangirire nti omukolo guno tebaidde agubaako nga minisita w'ekisiikirize avunaanyizibwa ku byamawulire kw'oteekwa okulwanyisa obugubuze bamweta Sheira Amanyiyo onaategeeziza ati okusalawo okuddemu okubayo ku mukolo guno kino kiririre gavumenti ya NRM okusigala ng'eri kutyobola eddembe lya bannayuganda alegeeziza ati mu kulonda okuwaire waaliwo emivuyo mibitirivu ino ate ng'abantu bangi abasigaire mwituda nga bavunizibwa ku lw'ensonga ebyobufuzi yategeeza nti okuiba akalulu kweidda kwabonekera mu kalulu akabonabona mwaka 2026 ni gavumenti okulemererwa okuba atenga ekola kuba n'abali kwega obusawo mu maddwaliro agenda ulo bete be intern doctors akuba ati ensonga edonadona lirikuba atenga dibaletera okweinamira ngabo abali ku luuyi oluwabula gavumenti.
Speaking about them, we've been amplifying them and we have got no answer up to now. So we don't expect to get an answer there. If we didn't get an answer in the first sitting, do you think we shall get an answer now when we're not even going to be given a platform to even comment or give our issues? So there's no point in going there. We shall present our issues on the floor of Parliament and in different committees that are going to commence after the sitting.
Ahenga niwankubaire bana ifabali kuru yoru wabula government bali kwedi matibali kuendaba yukumukolo guno gona kuruwa lero. Abakungu wa government omuli aba kamparlament na abageni abandi abete bamaze roku batengwa tuka mchisawe che kololo. Era mukwogera okw'omukulembeze w'eggwanga Uganda era kubatenga ayogera kubutia government wetambwiza mu emirimo mu mwaka guno gwebye mpya gwe tuli kufundikira 2025 2026 kwoteire ko okwongera okwanda enteekateeka gye baidde okutambulirako mu mwaka gw'ebyempiya oguli kwidda 2026-2027 ebyokwerinda binywezeibwa wali mu kibuga eky'Kampala ku kisaawe eky'ekololo era nga wali kulinda omukulembeze w'eggwanga lya Uganda okwogera ku eri abannayuganda ate nga pulezidenti alijja okwogera olunaku olwaleero ye yavuganira ku kifo eky'omubaka mu Paliyamenti okuvwa kwali mu Luuka North ku kadi ya FDC bamweta Daniel Kamaga alegeziza ati Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni asaine ayogere ku nsonga ediruma busoga omuli obwavu obufumbekaire mu bavubuka ayogere ku industrial park kwote ku ekyuma eky'ebikaado kiyasubiza abasoga.
Koberenga busoga ekitundutundu kya busoga ategeeka atya okuyamba abavuka n'okutondawo emirimu mu busoga banga obwavu mu busoga bunene ino bungi ino tidi kigambo kya kukozesa obwavu bungi abasoga beesibye bwa kulima bikaado eza kini kiri kuvaamu sente ndikwenda atukobere ategeeka atya otuwa industrial parks abaana bafune emirimu na plani kyediri dali na dategeeke edisobola okugoba obwavu mu busoga ekyuma eky'ebikaado kyeyako bootuwa nga busoga abalimi be kadu tukali kibona kyemereirega ensonge ya jituke atalowoza nti aidaje balama kubanga yava mukalulu engudo edirimu busoga olugudo olweruka rwachi.